kiasol every day. Nakumbuka mama kini show omba Genji na fame ziki come your way. Usisahau tuna penye umetoka. Vitu ni mingi zita block your way. Ukipata chance ya kusonga we songa. Bangi na pombe isifanye lose pace. Avoid friends when your daily ni kuomba. Kila time utumie kuwa great. Be wise every time ukibonga. Si kila mtu amekamu kuku bless. Wengi wao amekamu kuku roga.
Ile time una fear to give up. No God ana kamu kuku bless. Time ikikamu ikijipa. Baraka zina kamu kuku trash. They tried many time to kill us. And take everything that we have. Kiona nina move, ujwe nina nguvu. Napewa na Mungu na niko na prove ya kusema leo. Mambo ya mekuwa fine. Mambo ya mekuwa fine. Leo. Leo. Mambo ya mekuwa fine. Mambo ya mekuwa fine. Mekuwa fine, fine, yeah. Mula
plan B likuwa A, A likuwa B. Bili kwa music yetu na feel. I can't explain vitu naona kwa scene. Kesho iko 50 naona kwa dream, yo. Wawa kila la mini kwa set. Namka mapema na lala late. Success ya kesho ni kama bet. Uneza kuluzu, uneza get, yeah.
Uneza kuluzu, uneza mess. Na furai ya kutuli face. Zili ni build, ni kawa great. Big up boys kwenye race.
Ile time una fear to give up. God ana kamu kuku bless. Time ikikamu ikijipa. Baraka zina kamu kuku trash. They tried many time to kill us. And take everything that we have. Kiona nina move, ujwe nina nguvu. Napewa na Mungu na niko na prove ya kusema leo.